Mr. Love, boy, yo yo, call up a baby. Charlie Brownie, yo yo, Lati Fulala.
Haka kitike ya mpaka mkuma,
yeah.
Kuliba nyuma ya genda kiyada,
yeah.
Tumumba kamla waka mugambi, tulumwa na sula ngatawa. Haka kitike ya mpaka mkuma,
yes.
Kuliba nyuma ya genda kiyada, tumumba kamla waka mugambi, tulumwa na sula ngatawa. Mazima jeneno nachuka, tulumulunja mazima ya genda, umukwano wekuchombu wekuwira. Bagamba genda tenada, jimisijiwe zunu tanada, jia genda simanyiwe ya kuata. Gabanji bagamba manjirira, muwala mulunja mazima sikiriza. Na yenga ndaba tiba sana, tiba manyitu wovulunjo buku sana. Tinu jendi zembela mchisikiza, tosiri na jendi neno siri na nyanirisa.
Yeah.
Watu we agenda, kiwu mkwano, watu we apala. Watu we agenda.
Gunuma, la love you. Kuva wagenda, ne love you. Until I think about you. Anyone gets you charging, I'm big kako. Gunuma, la love you. Kuva wagenda, ne love you. Until I think about you. Anyone gets you charging, I'm big kako. Banyaba manyumu kwa nana eneda,
yeah.
Ono kugwenga kusamba chena,
checho.
Mochi sawe ngazena mba mwenda. Wasinda ngeno ngasamba, konjogera kachono ya gena. Eno jendi insulando
wadawa.
Aga ye chilabika gamu kwata,
yes.
Gamu kwata miguwa goga wamba. Wande kaka tesina yamba, na ujuli toyi na kuyamba. Tracking device je wampa yambula. Kuno nyeza remis kula.
I cry.
Wadawa mbusa.
Wadawa remi.
Walaga waje wagenda.
I find you.
Wadawa mbusa. Walaga waje wagenda. Ah.
Haka kisiki ya mpaka mkuma,
yeah.
Uliba nyuma ya genda kiyada. Tumumba kamla waka mugambi, tulio mwana sula ngatawa. Haka kisiki ya mpaka mkuma, uliba nyuma ya genda kiyada. Tumumba kamla waka mugambi,
yes.
Tulio mwana sula ngatawa.
Gunuma, la love you.
Charlie Brown,
kufa wagena, ne love you.
Lati Fulala,
think about you. Ene wange si Charlie na ambika ko. Gunuma, la love you. Kufa wagena, ne love you. Until I think about you. Ene wange si Charlie na ambika ko. Lati Fulala, dem a kanka, ne dem.
Big up.